radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihare kwa muri sanga ikiganiro umutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira impunzi, aha ndavuga abana batandukanye n'ababyeyi babo bari mu Rwanda muri 94, abandi batandukanira mu mashyamba y'icyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umwe muri abo bana turamuhuza n'umuryango we, bari bamaze imyaka 29 batandukanye.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicikintegeye, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane, umwana w'umuhungu wabaga kwa nyirakuru i Butare yahunze bamuhetse agera muri Zaire. Ababyeyi be babaga muri komine Giti ahahoze ari muri Byumba. Ku itariki ya kabiri Ugushyingo umwaka w'1996 nibwo inkambi ya Kashusha yatewe abari bayirimo bakwira imishwaro. Hitaremye Aimable wari ufite imyaka hafi 5 yahungiye mu ishyamba za guhura n'umugiraneza wamufasha akaboko, barara na rubunda kugeza bagarutse mu Rwanda. Iyi ni inkuru ndende y'agasaro kaburaga, nyishubijeho kugira ngo tuze gusangira ibyishimo nabo n'umuryango w'Hitaremye Emmanuel ari mu karere ka Kicukiro, akagari ka Gitaraga, umurenge wa Masaka.
Intambara yabaye mba i Butare kwa nyogokuru, ariko kwa nyogokuru wanjye bambwiraga yuko papa na mama baba ibyumba mu cyahoze ari Giti. Hanyuma intambara ibaye tujya duhungira mu cyahoze ari Zaire, tuba mu nkambi iyo bitaga Kashusha. Hanyuma biba ngombwa yuko hatera intambara turatandukana, kugeza na magingo nayo ngaya abo bantu ntago nongeye kubabona.
None se ko wari i Butare bo bari muri Giti, mwahuriye Kashusha nyuma byagenze gute?
Kashusha twagiye tuvuye muri Butare mbana na famiye yo kwa nyogokuru, n'abo bantu twahunganye mbega namenye ubwenge ndi kwa nyogokuru wanjye, gusa bakambwira yuko papa na mama baba muri Byumba mu cyahoze ari Giti.
Ariko ubu ntabwo uzi nimba barahunze, ntabwo wigeze umenya amakuru yawe?
Oya, ubwo intambara yarinze bantari nababona.
Hanyuma se muvuye mu nkambi ya Kashusha wagarutse mu Rwanda, abo mwahunganye bo kwa nyogokuru hari uwagarutse nayo mu Rwanda cyangwa bose basigayeho bari bari?
Aho hantu muri Kashusha mu nkambi tuhari iyo ntambara iba niho twatandukaniye. Ngo muri famiye nabanaga nayo nari ndi kumwe n'umukecuru ariwe nyogokuru wanjye, nkabana na mubyara wanjye witwaga Maria Ntakiruta Imana, na bamarume banjye babiri, umwe yitwaga Vedaste undi akitwa Sipiriyani. Icyo gihe rero amasasu atera turi muri iyo nkambi, Vedaste yari yagiye gushaka imiti kwa muganga, mukuru we ariwe Sipiriyani yari arwaye. Dutandukana rero nguwo ubwo intambara yateye, buri umwe acukwe, ari uwo mukecuru yaciye ukwe, n'abo ngabo baciye ukwe, kugeza na magingo n'aya ngaya nta yandi makuru yabo ndi.
Uwo mukecuru nyogokuru wawe tumuhe izina, yitwa nde?
Uyu mukecuru wanjye ni ukuri pe nta zina rye nigeze menya, n'abo ngabo amazina yabo ndi, usibye mubyara wanjye nzi amazina yombi, abandi nagiye menya rimwe rimwe bitewe n'ayo babahamagaraga.
None se Maria Ntakiruta Imana ni mubyara wawe?
Yari mubyara wanjye.
Ni ukuvuga ko ari uyu nyogokuru, ari uyu Vedaste na Sipiriyani, mwese byarakubise muratatana, ntabwo uzi irengero ryawe?
Byarabaye turatandukana, ntabwo nigeze menya irengero ryawe.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Ngereranyije twavuye mu Rwanda nshobora kuba mfite nk'imyaka 4 uko ngereranya, kuko tumaze kugera mu nkambi bashatse kuntangiza umwaka wa mbere, kubera ko abantu batamenyaga imyaka y'umuntu afite bakabanga umuntu basha kwikora ku gutwi arengeje ukuboko ngo nujya mu mwaka wa mbere basanga ngiye simbishoboye baramwe ngo nimege garidiyene. Iyo ntekereje rero nkagereranya nsanga nari mu myaka nk'itanu wenda.
Yego, hanyuma 1997 mugaruka mu Rwanda. Ugarutse mu Rwanda wagiye ko nta babyeyi wari ufite?
Ngarutse mu Rwanda naje guhungukana n'umuntu umwe twahuriye mu mashyamba ya Kongo, tubana muri Kigali hano n'ubundi ahantu bita i Nyamirambo hariya muri Rwampara. Tuhabana igihe gitoya bitewe n'uburyo bamfataga abandi bantu bari bacumbikiye b'abapangayi barambwira ati ngwino tukwijyanire tukujyane mu rugo bazagufata neza bazakurera. Uwo muntu wanjyanye angejeje mu rugo n'abo bantu bandeze na magingo nayo ngaya nibo nita papa na mama. Mbega nibo bandeze guhera mfite iyo myaka kugeza na magingo aya nayo.
Ariko se iki cyaremye
karame
tubwire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, umwana w'imyaka itanu itandatu ahungate agendate ayo mashyamba mbwira wahuriyemo n'umuntu wakugaruye mu Rwanda? Mbwira muri make ibyo wibuka.
Muri make ibyo nibuka tuva mu Rwanda byo ndibuka nuko nagiye bampetse hamwe barankiraga imbere nkagenda namara kuruba bakankira mu mugongo nuko uburyo nahunzemo. Noneho ako tumaze kugera hariya muri Zaire habayeho nk'agahenge imyaka isa nk'iyisunitsemo. Noneho mbasha kuba wa mwana ushobora kwigenza. Hanyuma ubwo intambara ku bisebo bamwe burira amashyamba abandi bagira ibiki, nuko nanjye ndarorongotana mpura n'umugiraneza rero arambwira ati wowe aho nzarara niho zarara, aho nzagwa nawe uzagwaho. Nuko twazanye mu Rwanda, ariko tugeze mu Rwanda famiye yahasanze ntabwo yayigeze inyakira neza.
Giti ni agace kamwe ku Rwanda, ni komini imwe y'u Rwanda ivugwa ko itigeze ibamo ubwicanyi muri 1994. Niba papa wawe yaratuye muri Giti, ubu ni ukuvuga yuko ashobora kuba ariho. Mbese wigeze ugerageza amaze gukura, wigeze ugerageza kuzamuka haruguru? Ntabwo ari kure kuvuga Kigali ujye Giti, ntabwo ari kure ahitwaga muri Giti. Wigeze ugerageza kujyayo ngo ujye kubaririza wumve niba wamenya papa wawe na mama wawe aho aherereye?
Hanyuma wenda nkukiriyemo gakeya mu rugo kwa mama aho ngaho muri Giti no kwa papa nagiyeyo. Kubera ko kwa nyogokuru bajyaga bambwira ati papa yitwa Karaveri, mama yitwa Konsolata, ayo mazina bambwiraga. Ayo mazina rero niyo nagerageje kwandika n'umwirondoro ushoboka ndabifata mbijyana muri Giti. Shyiraho n'amazina yanjye ngenda manika ahantu hose aho nabashije kugera mu bushobozi bwanjye. Ariko nta kintu byatanze. Kandi hantu nagiye ni muri hasi barambwira ati kereke tuba twarakubonye ikiri umwana ukiri mutoya ati ubu nta kintu twagufasha.
Uwaba wumva ijwi rya Amerika muri kano kanya akamenya umugabo witwa Clave, niryo zina ryonyine dufite, wari washakanye na Konsolata, nawe niryo zina ryonyine dufite, bari batuye muri komine Giti, bakaba bari baruhereje ibutare umwana wabo witwa Hitaremye Kazungu, niryo zina bamwitaga Hitaremye Kazungu. Umuturage waho ngaho muri Giti wamenya uwo mwana, wamenya abo babyeyi baba bakiriho batakiriho, agahumuriza uyu mwana akazamubwira uko byagenze aho ababyeyi be baherereye niba bakiriho nabo bakaza nyura hano ku jwi rya Amerika imana ikora ibitangaza gihe cyose tutaramenya ko umuntu yapfuye duhamya yuko abakiriho niyo mpamvu dukora akazi gakomeye ko gushakisha abantu tutazi irengero ryabo kugira ngo dushobore guha imitima yahungabanye ikizere none hiti yaremye Manuel niba ababyeyi bawe bakiriho uretse n'ababyeyi bawe ariko niba na Cipriani akiriho wambiye ko yararwaye nimba na Vedaste akiriho ndetse n'uriya mukecuru n'ubwo kuri wawe wakureze bakiriho abo bose niba bakiriho niki ushaka kubabwira ntanga umuntu tumwe ubufate ubabwira iki kuri ku mutima mbere yuko dusoza
hanyuma umuyobozi andi makuru nagwa make cyane kugira ngo nkubwire icyo nababwira nuko Cipriani yari umuganga
w'umuforomo cyangwa w'umudogiteri
gusa ni uko yaba nimba ari umudogiteri simbizi kuko tugeze no muri Congo yaravuraga ari no mu Rwanda tukiri no mu Rwanda nibuka ko narwaye amatwi akanjyana kwa muganga akambara itaburiya ndeba akambara na bya bintu bashyira mu matwi ndeba niwe wamvuye amvura mu matwi yaranyuza neza menya ko mbona ko ari umuganga tugeze no muri Congo uwo mwuga yarawukomeje
aha hiti yaremye ibutare mwari mutuye he
ibutare ntabwo nzagace twari dutuyemo gusa icyo nibuka nuko twari mu mujyi aho twabaga twari dufite umuriro w'amashanyarazi
Cipriani yarakiri ingaragu cyangwa se yarafite umugore
yarakiri umusore Vedaste we yari umunyeshuri
iyo kuwa gatandatu byageraga cyangwa ku cyumweru hari ahantu bajyaga gusenga hari aho bakujyanaga mu kiliziya bajyaga mu baporo cyangwa bajyaga mu bakatolika
bamarume banjye bari abakatolike iyo byabaga ku cyumweru banjyanaga mu kiliziya tukajya gusenga bakamfata bakantwara mu modoka tukajya gusenga cyangwa se naba nashatse kujyana na nyogokuru tugasenga ariko nkabona ko twasenze bitandukanye n'iby'abakatolike numva ko wenda bashobora kuba ari abaporo kuko wenda muri iki gihe kuba ko nasobanukiye amadini ntekereza yuko bari nk'abaporoso yari nk'umuporoso nyogokuru wanjye ntiyanywaga inzoga kandi bamarume banjye bo barazinywaga
none urebye kuva aho umwari mutuye mugana kuri kiliziya mwasengeragamo ku cyumweru hari urugendo rungana iki
ntabwo nabasha kubigereranya gusa icyo nibuka nuko igihe kimwe twigeze kujya gusengera ahantu bita mu Matyazo nicyo nibuka sinzi iminsi mikuru yari yabayeho mu bakatolike biba ngombwa ko dusengera ahantu bita mu Matyazo nicyo kintu nibuka mu bwenge bwanjye nari mfite icyo gihe
kiliziya y'ingoma ntabwo mwigeze muyisengeramo
oya ukumenya amakiliziya sinigeze mbifata pe nibuka ko ibyo ndabyibuka nibuka ko uwo Mariya nta kiruta Imana yakomejwe tugakora umunsi mukuru mu rugo tukanywa ndabyibuka ibyo tugataha amatara yaka ari nijoro yakomejwe mbega ibyo ari byo byose ntekereza ko hari hafi y'umujyi
ahantu mwari mutuye mwari mufite ubusitani bunini mwakiniraga hanze cyangwa mwakiniraga mu kigo imbere
mu rugo iwacu aho twari turi inyuma twari dufite igipangu cy'amatafari ahiye inyuma gikikijwe n'intuza n'urugo rwa Cipre ikindi urugo rwacu rwari rwegereye umuhanda w'itaka kuva aho twari dutuye kugera kuri kaburimbo yari nk'iminota nk'icumi yonyine n'amaguru
nta zina ry'umuturanyi wibuka mwari muturanyi aho ngaho ibutare wibuka
nta muturanyi ni mu gihe twamaranye bamfataga nk'umwana nkaba mu gipangu n'ubwo twasohokaga ari uko tugiye gusenga ku cyumweru nyogokuru wanjye yari asaje nawe agenda yunamye ubwo twabaga turi busenge baradutwaraga mu ivatiri n'ubundi kaza kuba ariyo ducyora ntabwo nigeze menya rero ngo uyu muturanyi cyangwa kuri batike runaka ntabwo ayo makuru nayamenye
agasaro kaburaga
ikiganiro agasaro kaburaga kimaze gutambuka witwa Nzabonimpa Bernard yaratwandikiye atubwira ko ari se wabo wahita yaremye Michel yatubwira kandi ko atuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Mukarange akagari ka Rugerero umudugudu wa Rurembo ngo uyu mu kiganiro agasaro kaburaga
barahunze bajya aho bita Rebero niyo babaga noneho munsi kuba Rebero aza kuhava ari umwana mbese imirire itangiye kuba mibi ubwo mamundi arari nawe nyirakuru yabaga ibutare ubwo intambara ibaye baza guhungira ibukavu ikashusha niho babaga.
Mu kiganiro twagiranye yambwiraga ko yabanaga n'umuntu w'umuganga atibuka uwo ari we. Uwo muntu w'umuganga babanaga ninde?
Ni Turakize Cyprien.
Yari umuganga yakoraga mu bihe bitaro by'ubutare.
Ni hariya mu Hôpital Universitaire.
Yego.
Muri Suisse Intensive.
Hanyuma barahungana bajyana muri Congo.
Ubwo nyine inama ibaye bahungiye i Bukavu. Barahava. Babana n'uwo mukecuru hari undi nyirarume witwaga ndi nabo Vedaste. Usibye ko yitabye Imana. Akabana nanone n'undi mubyara we witwa Maria mbese ubwo yari mubyara w'uwo muhungu nyine babaga ikashusha aho ngaho.
Ariko se nzabona impa iyi myaka ishize ari hafi 30 mutandukanye n'uyu mwana hiti yaremye, ntabwo mwigeze mutekereza mutereka dushakisha uyu mwana tureba ahantu yabaherereye mwaterereye iyo?
Twarashakishije.
Yego.
Twarashakishije no muri za kuwa ruje hari amatangazo yajyaga anyuramo ariko ntitwamubona. Mbese kugira ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Twaramwumvise. Noneho ngerageza kuzagira aho ngaho ikabuga aho dukeka ko ari. Turashakisha ngira n'abayobozi babo kugira ngo badufashe ariko akomeza kubura bitewe niba yarahinduye izina.
Yambwiye ko yari afite akazina k'akabyiniriro. Ako kazina k'akabyiniriro urakibuka wowe?
Kazungu.
Aha, mwamwitaga Kazungu.
Kazungu n'ubu nyina n'ako kazina warakaje.
Nyina amaze kumva umwana we avuga ko mumubwiye ko yavuze ku ijwi rya Amerika amushakisha, yakiriye gute iyo nkuru ku mwana we ashobora kuba kiriwe?
Oyo n'ubundi yahoraga amurota avuga ati umwana wanjye aracyahari nubwo namubuze ariko sinzamubura muheheri. Yahise yigishimo by'umubyeyi urabyumva nawe byaramusaza.
Yego.
N'ubu yarakinyishije nyine ati rwose wambabaye ukashakisha noneho urabona ko twashakishije. Nzongera mpamagare ku ijwi rya Amerika kuko niho yashakishirije noneho bongere baduhuze.
Noneho rero ugume ku murongo wa telefone ngiye kureba ko nahamagara uyu muhungu ndebe yuko namubona ahiti yaremye Aimable. Hanyuma nimubona mbahuze minota mike ya hanyuma mbahe amatelefone yanyu kujya mushuro kuganira. Ariko umuhango wo kubahuza urakorerwa hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ariko nkubaze mbere yuko mbahuza, kuba nkubwiye yuko mwisho wawe ari hafi ategereje i Kigali kugira ngo muvugane, urumva umeze ute?
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Nyuma y'imyaka 29 nzabona impa Bernaravanye Michel hitarimye ku irebero akamuhungishiriza ibutare ku mukoni aho yavuye ahungira muri Zaire, naho akahavanwa n'umugira neza inkambi zimaze gusengwa abonye umuryango wabaga mu Rwanda. Mukanya rero nakubwiraga yuko mwisho wawe hitarimye Aimable ari Kigali nkubwira yuko agutegereje kugira ngo muhure. Iki ni cya gihe kirageze kugira ngo muhure muvugane kuri telefone. Arakumva kuri telefone, nawe ugiye kumwumva. Niwe waje mu kiganiro hano Agasaro Kaburaga abashakisha, ariko namwe mwaje mumbwira muti umwana wacu twamwumvise. Reka mbanze inkuru nziza nyihe uyu mwana wanyu Aimable hitiaremye kugira ngo abariwe ubasuhuza atururutse abahindamutse y'urukundo. Aimable uwo ni nyokorome nzabone pa Bernard musuhuze.
uraho neza Berina?
Uraho murakomeye.
Meze mute, nukuri ndishimye cyane kumva mukiriho.
Turiho.
Nukuri ndumva nishimye.
Turiho turi kugushaka.
Nabonetse ndahari ndi Kigali. Sindahari ndishimye cyane, niteguye kubabona rwose, mfite ubwuzu bwinshi kubabona.
Turahari, mama wawe arahari, nakure konsoli.
Mana we.
Arahari, nabagaza. Arahari, bene nyoko bose barahari.
Imana ishimwe we. Ubuse muherereye he?
Ndi Mukarange, nyine mu murenge wa Mukarange, wigeze kuvuga ko wagiye kudushakira igiti. Ahantu bita giti none urabonetse cyane cyane uhita utanga nimero za telefoni.
Nzabona Impa Bernard nawe uhita yaremye Aimable, biranshimishije kuba muri kano kanya mushoboye guhura guhaya amakuru y'umuryango. Ni byiza yuko wagira vuba ubwo bwuzu ukabuhagurukana, bugishyushye ukabujyana mu Karange.
Kuri Venusi guha umugisha ukagaheka, unkoreye ibintu ntarinzi ko bizabaho kuri isi y'abazima. Duheba nibaza icyo nzabwira abana banjye. Ni ukuri ndishimye. Mani guha umugisha, iguha umugisha ntaguhe n'ijuru.
Urakoze cyane Aimable, nanjye ndagushimira kuba waraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Utwizeye, uvuga uti nimumfashe. Amezi yarashize ntabwo ari menshi, ariko birumvikana byose bisaba gutegereza kugira ngo Imana ikore ibyayo. Umuryango wawe rero urawubonye, none urateganya kuzajya kubareba ryari? Mu kanya nge kuguha nimero muvugane, ariko nanjye mvunguriraho. Uzajyayo ryari? Uzajya kubasura ryari? Uzamara iminsi utagiye kureba mama wawe?
Oya, ntago namara iminsi, kwitegura nko mu byumweru bibiri nshaka ukuntu mbageraho. Ntago mbizi nimba tuzajyana nawe, wenda nimba uzabona tukajyana. Ariko iminsi uduhe nimero tubashe kuvugana tubipange.
Nimero rwose ngiye kuzibaha hano mu kanya gatoya mu gikari kugira ngo muvugane ntari bi wa mugani. None nzabona Impa Bernard, wowe rero mu kanya nari nakubajije nti mbese uwo mubyeyi ubyarahiti yaremye wamubwiye yuko ijwi rya Amerika riri wahuze, wambwiye ko atari kure yaho wigisha kuri icyo kigo cy'ishuri cya Mukarange. Mu kanya umunsi uhurize umubwire ko umuhungu we mwavuganye, ndetse uramuha na telefone bahite banavugana, hanyuma umuhe indamutso y'amahoro n'urukundo, umubwire uti komera mubyeyi. Wowe hari ikindi ushaka kongeraho nzabona Impa mbere y'uko ngusezeraho?
Ndagira ngo ngushimire Imana ikomeze iguhe umugisha, kandi ikomeze no kujya muhuza abantu. Iki ni igikorwa gitangaje, abantu rwose twakagombye kwishima, twiteguye ko twabakira pe.
Tuzaza ijwi rya Amerika, dufite ibiro byinshi aho ngaho mu Rwanda, i Kigali icyo gicumbi, aho ngaho igicumbi tukunda kuhaza cyane kuhatara amakuru. Dufite ibiro za Rubavu, dufite ibiro za Nyamasheke, turagaba amashami za Huye. Ubwo rero ntabwo hazabura umwe muri twebwe uzaherekeza ahita arimye kugira ngo aze kwifatanya namwe mu byo byishimo byo kumwakira mu muryango nyuma y'imyaka 30, hafi 30 mutandukanye, mwatandukanye 1994 igihe rwari ruhinanye. Radio Ijwi ry'Amerika, nongere nshimire Aimable hiti yaremye waje ushakisha umuryango we. Nabo ngushimire Bernard nzabona Impa watwandikiye utubwira uti uwo mwana namwumvise n'uwacu. Nkaba nshimishijwe no kubahuza muri kino kiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga. Mwese hamwe n'abandi badufashije aho muri hose, mbashimiye kuba mugira uruhare rukomeye muri kino gikorwa cy'Imana. Ngaho rero namwe mugire umunsi mwiza za amahoro y'Imana.
Yego, murakoze Imana bakomeze, kandi namwe turakomeza kubashabira.
Murakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 1994. Umubyeyi yatandukaniye n'umuryango we ahitwa Irwankuba aho bari bageze bahunga yitwa Zigarukiye Bernard. Umukobwa we w'ingeneye Jeannette aramushaka atuye mu karere ka Gasabo murenge wa Kinyinya akagari ka Murama umudugudu wabinunga.
Yeah, twatandukanye nkiri umwana muri 1994 twatandukaniye aho bitirwa Nkuba hari ikigo cya gisirikare kame.
Yari umusirikare?
Oya, yari umuturage usanzwe gusa niho twaye tugeze duhunga. Sinzi ukuntu byagenze nyina baburanye na mama natwe turaburana twese.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Nari ufite imyaka 4.
Hanyuma we anyurukwe namwe mu nyurukwanyu muburana icyo gihe?
Tuburana icyo gihe ntitwongera kumenya amakuru ye gusa ejo bundi witwa data wacu yarahamagaye ahamagara mama aramubwira ati ariko waruzi ko numvisha amakuru yuko witwa Zigarukiye ariho atuguzi ko mushiki wampamagaye akambwira ko yabahamagaye avuga ngo bamushakira umuryango w'uri Kinyinya bababwire ko nkiriho.
Yavuze ko yamuhamagaye ari hehe?
Ibyo byose nibyo nashatse gukurikirana bahita bampisha amakuru barabiyobye baravuga ngo twaribeshye ntabwo ariwe twashaka kuvuga mbese ibintu babigira birebire babisubiza iyo babikuye nyine tubura amakuru gutyo.
Icyo gihe muri 1994 papa wawe yakoraga iki?
Yari umushakashatsi usanzwe yakundaga gukora ibintu by'amaradiyo. Yari umuntu ukora ibintu bisanzwe biraho niko numvisha mama mbwira.
Ugerageje ku myaka uhereye ku myaka ufite wafite imyaka 4 muri 1994 ukagereranya imyaka papa wawe yari afite icyo gihe yari afite nk'imyaka ingahe?
Ashobora kuba yari afite nka 30 yenda ni 2-3 gutyo.
Bivuge yuko ungu n'umugabo w'igikwerere w'imyaka 63
yego rwose.
None nta gakuru na gato wigeze umenya kirengero rya papa wawe kuva muri 1994 kugeza amagingwa yawe? Uretse ayo makuru mwamenyeje ubundi aturutse kuri uwo se wanyu nta yandi mwigeze mumenya yaho ashobora kuba aherereye?
Hari umuntu wavuye muri Congo w'umumama arazabwira mama ati ariko uzi ko nabonye umugabo wawe muri Congo?
Yego.
Undi aramubwira ati reka reka umugabo wanjye se waba wamubonye muri Congo gute ko kunzi ko ashobora kuba yarapfuye ko twaburanye sinongere kumenya amakuru ye? Nyina abyita nayo abwira uwo mumama ati reka reka ntabwo ashobora kuba ariho. Ariko uwo mumama rwose amakuru yari yamuhaye amubwira ati nabonye umugabo wawe ariho muri Congo.
Yamubwiraga ko yamubonye mu yihe Congo? Ko ari Congo ebyiri, yari Congo iyo ya Zaire, Congo Kinshasa cyangwa se ari Congo Brazzaville?
Ni Zaire.
Ntabwo wibuka gace yamubwiraga ashobora kuba aherereyemo? Hari izo ngizo za Masisi ujyana ruguru, hari izo za Rucuru, hari ubwana hepfo, hari izo za Sake. Nta jambo wigeze wumva bavuga bati twumvise bavuga ko ashobora kuba aherereye aha n'aha?
Oya, uretse ibyo byo kuba nyine uwo mumama gusa aramubonye aho, mama urumva ntigeze abyitaho n'uburushyi n'ubupfakazi n'icyarapfaka yari umwana. Ntabwo yongeye gukurikirana ngo nijo muri nabwo twumvisha amakuru baratuyobeje turabyihora gusa nshaka amakuru ngo nkuvugishe umfashe kuko nshobora kuba nkeka ko ariho pe.
Hari barumuna bawe ufite?
Mfite musaza wanjye umwe, tuvuga turi babiri nibo yasize.
Musaza wa mujya muganira ku kibazo cya papa wawe, mujya mukumbura mukabiganira mukavuga muti twakuze tutameze nk'abana babona papa yinjiye ngo turirimbe tuvuga ngo papa araje? Iyo buganira na musaza wawe usanga mubyumva kimwe nawe usanga ari umuntu ukeneye kumenya amakuru ya se
cyane rwose? Kuko tukimara no kumenya ubwenge twajyaga tubaza mama ati ariko se ma papa ni iki, ese abandi bana ko bahamagara papa wabo twe papa wacu ari hehe? Nuko nyine tukumva dufite amatsiko yo kumenya papa wacu. Ejo bundi twumvisha ayo makuru turishima turabyina. Nuko nyine birangira tutamenye neza amakuru ye.
Ariko papa wawe niwe wakwise izina, arakuzi azi neza ko witwa Uwingeneye Jeannette?
Oya icyo giye bitaga izina rimwe nitwingeneye irindi nagiswe no kurusengera ngo mama niwe wari inyitishije nyine Jeanette.
Yego.
Noneho akaba yarazi n'utubyino n'utubyiniro nitwaga mapisiri cyo giye.
Nitwaga mapisiri ibyo bizamufasha kugira ngo amenye yuko uri umukobwa we naho se musaza wawe we yitwa nde?
Yitwa Habarurema ariko bamwitaga Kazehe.
Mwari mutuye he kugira ngo papa wawe wambwiye yuko yitwa Zigarukiye Bernard mwatandukaniye hafi aho ngayo ikigo cya gisirikare kikami mwari muhageze muturuka he mwari mutuye he mbere?
Twari dutuye aho ngaho Kinyinya n'ubundi ni umurenge ni muri Kinyinya ubwo ntago bawitaga umurenge bawitaga segiteri.
Ubwo rero papa wawe niyumva ko yaratuye Kinyinya azibuka yuko ariwe mama wawe yitwa nde?
Nyirarugema Ruse.
Uko biri kose icyangombwa nuko papa wawe yakumva akamenya makuru yawe akamenya ko umukobwa we Jeanette wingeneye ari hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga mushakisha aho yaba ari hose niba ari muri Congo Brazzaville ariko urambwira bihamya yuko ashobora kuba ari muri Congo Kinshasa. Papa wawe we uramwifuriza iki magingo ya muhamakuru y'Ikinyinya niba ari muri Congo atahe mu Rwanda amakuru yanyu aho ngaho byifashe gute?
Ya icyo namubwira nuko tumukumbuye kandi n'ukuri tumushaka nka papa wacu. Ikindi kandi twabayeho turiho uko yadusize ntabwo ariko tukimeze narakuze n'umu mama w'abana batatu ndakora mama nawe araho gusa amaze gusaza ariko nawe araharamwifuza cyane kuko kuva yagenda nta wundi mugabo yashatse nawe aramukumbuye cyane turamukumbuye nk'umuryango.
Oh muri abantu beza ndahamya nkomeje yuko ubu yabumvise yumvise urwo rugero yumvise urwo rukundo ko nawe yifuza kubona abana be akabona nabuzukuru. Ubwo rero ayo makuru muhaye azamurema agatima ndahamya nkomeje ko bitazatinda kugira ngo nshobore kubahuza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Jeanette wingeneye urakoze cyane kuba wafasha akanya ugahamagara mujye munyihanganira muba muri benshi benshi muza mu kiganiro ariko narabyiyemeje nta n'umwe uzacikanwa buri wese azabona akanya ke. Ngaho rero hari icyo ushaka kongera kubwira papa wawe kindi uyu munota nkunda kuwutanga hari ibyo umuntu asigara na kantu avuga ati ntabwo yampaye akanya kugira ngo ngire ikindi nongeraho icyo nashakaga kuvuga. Hari ikintu rwose wumva ushaka kubwira papa wawe niba kumva va muri kano kanyu vuga uti papa dore ikindi nshaka kukubwira hari icyo ufite ufate mu masegonda ukivuge mwana w'Imana.
Ye murakoze icyo namubwira nuko mukunda cyane bajya bavuga ko dusa ndi muremure ndi inzobe ndasa na papa ndamukumbuye cyane ndashaka kumubona atarasaza cyane kugira ngo ndere koko niba dusa Imana imuhe umugisha kandi mukomeze.
Oh urakoze cyane ngaho rero nawe Imana igukomeze gira amahoro yayo.
Murakoze cyane Imana iba umugisha namwe.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu mwaka w'igihumbi 1997 igihe inkambi z'abanyarwanda zasengwaga n'ingabo z'u Rwanda. Umwe mu bari mu nkambi ya Nyamirangwe Etienne Rukeratabaro yatandukanye n'abo mu muryango we ageze ishanje bahunga. Umugore we witwa Rose yaratwite akuriwe bituma atabasha gusimba imigenda abandi baramusiga aho rukomeye. François Régis ni murumuna we aramusha aka atuye mu Bubiligi mu mujyi wa Liège.
Ikiganiro Agasaro Kaburaga ndagikunda kuko gihuza imiryango abantu babuze bakongera bakabonana. Ubwo nanjye ikinzanye nuko hari mukuru wanjye twaburanye tuburanira mu mashyamba yo muri Congo haba mugira ngo wenda mumfashe ndebe ko namubona. Yari afite n'umugore we witwaga Marie Rosa. Ubwo twaburanye umugore watwite wenda nubwo nabona n'uwo mwana we cyangwa se umugore we wakumva wabazi nyina akaba yamfasha namwe mukamfasha kugira ngo mbashe kuba namenya amakuru yabo.
Uwo mukuru wawe ushakisha yitwa nde?
Mukuru wanjye yitwa Rukeratabaro Etienne. Uwo mugore we akaba yitwa Marie Rose ariko izina rye ntabwo naryibuka ariko icyo nibuka ni uko yari afite nyina wabo bakundaga kumuhimba Nancy.
None mwatandukaniye hehe ryari byagenze gute?
Ubundi tujya gutandukana twabanjije kuba turi mu nkambi ya Nyamirangwe, tukaba twari dutuye muri karitsiye ya gatatu. Icyo gihe twabaga muri karitsiye ya gatatu, noneho turamanuka tugera ku muhanda turahava tujya mu nkambi ya Kashusha. Yakasha na barayisenya, noneho turakomeza tugenda. Icyo gihe twari tukiri kumwe, tugera ahantu bita Gishanji, naho barahasenya, nuko turakomeza mu ishyamba. Tugera ahantu, ntabwo nibuka izina ryaho, noneho icyo gihe kubera umugore we yari atwite arananirwa, ananiwe, mukuru wanjye aravuga ati mwe mugenda, njyewe ndeka nze munjye kureba umugore wanjye, noneho turaza tubasanga imbere. Mu gihe turi kugenda, noneho baturasaho, ubwo icyo gihe baturasheho, twebwe twarirukanse dukomeza, nabo niba barahadokokeye ubwo basubiye inyuma, cyangwa se niba barabarasheho ntago mbizi, ariko nkabankeka ko wenda yaba akiriho we cyangwa se uwo mugore we hari nkubazi, akaba yamfasha cyakaduha amakuru.
Yasigaye wenyine n'umugore we wari utwite, nta bandi bana bari bafite?
Oya, ntibari batarabyara abandi bana, umwana yari uwa mbere gusa bari batwite. Ubwo wenda hari nkonansi yabaza amakuru ye ya Roza cyangwa se ayarukera uwo mukuru wanjye, cyangwa se uwo mwana niba yaranavutse akaba afite amakuru yabitumenyesha.
Nta bandi bantu mwahunganye mwagiranye aho ngaho Ishanje baharukukeye wongeye kubona wabajije amakuru ngo bagire icyo bakubwira, bakubwire niba baramurabutswe?
Kigiye ngewe nari umwana mutoya vrema, n'abantu ntabo naba nibuka, ariko ubundi twahunze twari turi famiye, ariko ubwo umukuru wanjye niwe wasigayo, uko ari mushiki wanjye nawe witwa Patricia, ubu yaratashye ari mu Rwanda. Hakaba n'umuhungu wari nyiramarume witwaga Muhingabire, nawe ubu yaratashye ari mu Rwanda. Hakaba n'undi mukuru wanjye witwa Laurent Fatisuka, nawe yaratashye ari mu Rwanda. Hakaba n'undi muhungu nawe ni mukuru wanjye witwaga Bizimana, nawe ubwo yaratashye ari mu Rwanda. Ariko amakuru wenda nigeze numva ariko n'ay'abantu bo kwa Sanzu Muhire bari barambwiye ngo bigeze bamubona mu ishyamba, ariko nabo nta makuru bampaye afatika. Abo bantu nabo bo baratashye bari mu Rwanda, ubwo nibo bantu bigeze bambwira ati twaramurabutswe mu ishyamba, nabwo turi kwiruka gutyo, ariko aho yagiye ntabwo bahazi.
Uwo Nsanzu Muhire uvuga ni Nsanzu Muhire w'Ikamembe?
Yari umuturanyi nawe n'umunyacyangugu ubushyitwa Rusizi naho ngaho.
Uwo Nsanzu Muhire ndamuzi. Abakubwiye yuko babonye barabutswe Rukeratabaro Etienne ni mukuru wawe, abamurabutse mu ishyamba bamubonye hakurya y'uruzi ruvishanje rujya rugana izo za Kisangani, bamurabutswe he?
Nta makuru bampaye, ariko ndumva ntabwo yari yakageze za Kisangani, yari akiri hino, ntabwo yari yakageze iyo hose, kuko yaza ko yaragize aho hose ni ukuvuga ko yari kuba yaratunyuzeho, ariko twebwe twari mu bantu barimo kugenda imbere. Hari ibyo ntibuka neza wenda nk'ahantu, kuko icyo gihe nanjye nari umwana.
Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe?
Icyo gihe kuko navutse muri mirongo inani n'umunani, icyo gihe hari muri 96 97 gutyo.
Ubwo wari ufite imyaka 8 rero cyangwa 9?
Icyenda gutyo.
Yego.
Ariko ubwo nyine nanjye nabajije amakuru, kuko n'ubungubu nari nagiye kureba mama mu gitondo ngira ngo wenda nyibutse, nawe wanyibukije iryo zina rya
Nancy.
Rya Tante Nancy, voilà.
Niba Rosa n'umugore wa mukuru wawe Etienne Rukeratabaro yari atwite, yari akuriwe ku meza angahe?
Yari akuriwe ngeranyije, hari hasigaye nk'amezi abiri ngo abyare, buriya yari nk'arindwi gutyo. Niyo mpamvu nyine ubwo yagendaga agatinda, bitewe nuko bagiye kuko bagendaga baturasaho icyo gihe byari ibintu bitari byoroshye kuko nabo mbabwiye batashye nabo hari aho twagize nyine baturasaho turaburana nabo gutyo ariko nabo bageraho barataha abantu umuntu tutatandukanye ni mama no na Laurence w'Imana impaye bo twaragumanye abandi twagiye turana tukongera tugahura tukaburana tukongera tugahura
Agasaro kaburaga
hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo iyamagara tewe hejuru buri wese asamaye Etienne Rukera tabaro dushakisha yaramiye aye asama nayo umwana w'igisekera mwanzi warumaze gutandukana n'ababyeyi be amwita uw'Imana impaye atuye mu Bubiligi turi kumwe mu kiganiro agasaro kaburaga Karijishi mukanya wambwiraga Nyamirangwe iyo nkambi uvuga ariko nanone wambwiraga kuti ndi kumwe na mama mama yararokotse twakomezanyije urugendo urambwira kuti ndi kumwe kandi na Laurence uw'Imana impaye uwo Laurence uw'Imana impaye we ni muntu ki mu muryango nawe mu bindi mwe
uw'Imana impaye Laurence ni ubunye nkaho ari ni mushiki wanje nta nubwo navuga ngo ni nkaho kuko tumaranye igihe kirekire akaba ari umwana rero mu gihe bari barimo gusenya izo nkambi twari dusigaye haruguru turimo kumanukana ibintu mukuru wanje wa Rukera Tabaro Etienne akaba yarimo gushyira ibintu ku igare ariko kubera hari hari abantu benshi benshi bose bagenda biruka hari abana bagendaga basigara gutyo mu byaka mutakiruka kubera ko bari barimo kuturasaho hari amabombe hari n'abantu babyeyi benshi batashoboraga kwihangana iyo umwana yasigaraga n'abantu nyine akamubura nuko Laurence uw'Imana impaye mbabwira turi kumwe ubu mushiki wa ni mushiki wanjye yamufashe ipantaro noneho tumugiye tugeze kuri uwo mukuru wanjye ashyira ibintu ku igare ati dore umwana ni Imana impaye nitoreye ni naho icyo zina rye ryavuye uw'Imana impaye
kuva icyo gihe mwatangiranye inzira yo guhunga muva kuri iyo nkambi murajyana muri iyo nzira ndende mwarimo
twaragendanye muri iyo nzira yari umwana muto icyo gihe nyine mama ahise amufata amushyira mu mugongo turajyana ati aho tuzagwa na wazagwaho nitugira Imana tuzabona ababyeyi bari ko tukagenda tubaririza ntabo twigeze tubona kuko byari bigoye kuko tutari tuzi n'amazina ye nyine ari naho kuba yariswe Imana impaye naho byaturutse
mama wawe arajisha aramuheka aramugendana na n'ubu bari kumwe
n'ubu turi kumwe ubwo turi hano ari njye mama wanjye n'umukobwa wundi mukuru w'Efura Marie Louise wenda nawe ashobora kumumenya ariko we ntabwo yigeze ahunga yaje inaha kera mu bintu bya Bruce niho y'intambara yose yabaye ari inaha ni kubera ko yari yarashyingiwe ariko jenoside itangiye mu kwa kane yabashije kugaruka kugira aje gufata umwana we w'umuhungu wari uri mu Rwanda witwa Emabe kandi wenda ubukera twaranye abyibutse kuko hari ibyo nabajije yagiye kurera uwo mwana i Kigali kuko babaga i Kigali nyina arimo kwiga inaha i Burayi niwe wamusigaranye uwo Emabe nawe ari inaha yarakoze ubona umugabo uwo mushiki wanjye mukuru nyine yaje nuko yaje naho yaje kera ibyo by'intambara no guhunga nabyo yagize byose byabaye ari inaha mu Bubiligi
none uwo mwana w'umukobwa umbwira Laurence w'Imana impaye muri kumwe aho ngaho ubu tuganira
yego turi kumwe
wa mumpa gato
yego ngiye kumva okay akira
alo
alo w'Imana impaye uraho
yego muraho
uri mu kiganiro agasaro kaburaga hano ku ijwi rya Amerika yego ni Venus Nshimiyimana muvugana
yego
navuganaga na musaza wawe François Régis aho rukomeye yambwira makuru yawe numva nkoze ku mutima ni inkuru nkizo ngizo nkunda ni inkuru z'ubuntu ni inkuru z'ubuntu bw'abantu Laurence ambwiye yuko uri mushikiwe uwo mubyeyi waguhetsa kaguhungana kakurera kagukuza yigeza kubwira andi mateka yawe yuzuye urayazi
yego yarabimbye byose
yabikubwiye byose
yego
Laurence wari mutoya ntacyo ndi bukubaze kinzira wanyuzemo baguhetse ntacyo wibuka ariko umubyo umubyeyi wawe yakubwiye nibyo regista mbwiye ukuntu wafashe kuri iyo pantara y'uwo mugabo Etienne Rukera Tabaro ari we mukuru wa regista ukavuga uti uyu ntago ndi bumurekure icyo gihe urakibuka
nago mbyibuka neza ariko barabinsobanuriye nago nyikibyibuka
ntago kibyibuka nta zina ryawuzi ubundi mundareba ukuntu nasaba yuko umuntu waba nawe yarahungiye mu nkambi ya Nyamirangwe akahava yirukanka ahunga akaba yarafite umwana w'umukobwa arufite imyaka 4 hafi imyaka 4 icyo gihe niba hari wumva ijwi ry'America muri kano kanya ndatabaza kugira ngo Imana nikore ibitangaza nawe tuzakubonere umubyeyi cyangwa se ababyeyi cyangwa se bavandimwe nta wamenya ijwi ry'America habera ibintu byinshi byiza ntabwo ndi bugutindane cyane nagira ngo ngusuhuze ariko se Laurence iyo bakubwiye iyo nzira ndende wanyuzemo ugasubiza amaso inyuma ndumva ufite ikibondo kigutamirije iruhande kigusekera kikaguha kwishima ubuzima bw'ubuhungiro no kugenda inzira ndende ukava mu Rwanda ukanyura muri ibyo bihugu byinshi bitandukanye yego murekarire bwo arishimye ariko ntabwo ndi bugutindire mbwira gatoya kunyura muri iyo nzira ndende ukagera aho ugeze uyu munsi ukabura umubyeyi iyo ushuje amaso inyuma uyumva ute witekerezaho iki
ndashimira Imana kuko mu nzira zose twanyuzemo nk'uko babimbwira hari abantu benshi bapfuye tukaba tukiriho nshimira Imana
ahubwo ni no gushimira Imana cyane no kuba uvuga ikinyarwanda umuntu wavuye mu Rwanda ufite imyaka nk'umwe ugomba kuba muri 94 wari ufite umwaka umwe ukanyura mu bihugu bitavuga ikinyarwanda ariko ukaba ubu ngubu ushobora kucyumva dushobora kuganira hano ku ijwi ry'America urumva nacyo ni igitangaza cy'Imana nagira ngo ngushimire cyane kuba uwemeye kumvugisha byari ngombwa kugira ngo nawe nkuzane mu kiganiro kugira ngo nibiba by'Imana ngutabarize ngushakire ngufatanye n'abumva ijwi ry'America benshi nibishoboka nawe uzabone inyongera y'ibyishimo ubone abandi babyeyi yongera umpe regisse kugira ngo turangize ikiganiro twatangiye ndagushimiye cyane
namwe ndabashimiye cyane niko mbabumu
alo
yego regisse kaze neza rero mu kiganiro agasaro kaburaga tugeze ku musozo mvuganye na mushiki wawe twatangiye dushakisha mukuru wawe Etienne Rukera Tabaro ndetse bishobotse n'umudamu we Rose wari utwite watangiye utabaza usaba nyirasenge wa Rose witwaga Nancy batukomokaga ku gikongoro uko niba hari amakuru yamenya niba kiriho akaba hari amakuru yamenya ko yadufasha kwari n'abandi benshi bumva ijwi ry'America bazadufasha kugira ngo turebe uko twagera ku muvandimwe wawe niba Etienne Rukera Tabaro akumva muri kano kanyu ni wa mwanya mpa buri wese uje mu kiganiro agasero kaburaga kugira ngo yisanzure avuge iki muri ku mutima bwiru washaka icyamushakira niba Etienne Rukera Tabaro akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
akoze ikintu cy'ambere namubwira nuko yamenyesha amakuru ye byashimisha cyane kandi byashimisha na mama kuko amaze gukura ageze mu myaka y'izabukuru kandi nkamubwira ko mama akomeje kuba intwari ko yatureze tukaba tukahongeza ubungubu ni kubwa mama noneho nkamvuga ati wenda n'uwo mwana nkaba namumenya nkamugira ngo mubwire ko ubungubu nanjye naba umugabo ufite abana babiri nkaba ngira ngo wenda menye amakuru ye byashimisha cyashimisha ku buryo na mama aravuga ati wenda no wamuha amakuru y'akazagi nubwo yava kuri isi ariko akayivaho yumva umutima ukeye cyamushimisha cyane
urakoze cyane kandi uwo mumama wawe w'intwari reka mwite intwari nkunda kubikora kenshi ababyeyi bose bakoze ibikorwa by'indashyikirwa iyo mbamenye hano ndatura ku ijwi d'Amerika ku mugaragaro nkabashima ubutwari uwo mubyeyi nawe rero wemeye guhungana umwana akamuheka akamugendana inzira ndende iyo nzira ndende yambukiranije imigezi ya Zaire ni myinshi akamunyuza mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika kugeza igihe amugereje mu Ubirigi kandi agakomeza kumurera mukunze umubyeyi umumbwirira uti ku ijwi ry'Amerika turagushima nawe rero ndagushimiye kuba waje uje gushaka umuvandimwe wawe icyo kizere muha agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika nicyo gituma dushobora gukomeza kubakorera ngaho Regis we nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze namwe mugire umunsi mwiza
agasaro kaburaga
turi mu mwaka w'1994 umugabo warutuye igikondo witwa Ndagijimana Jean Marie Vianney yahunganye n'abandi yajyana bamwe bo mu muryango we abandi arabasiga umwe mu bana be Sibomana Emile atuye mu Rwanda ariko turavugana ari Kampala muri Uganda mu kazi
yakizanye mu kiganiro n'ukurangisha papa wanjye twaburanye kuva intambara yarangira sindamubona numvishije iby'agasaro katakaye gakora
ntabwo ari agasaro katakaye ni agasaro kaburaga
agasaro kaburaga sorry numva nabajoyininga ngicyo cyanzanye rero no kugira ngo nange mu mpuze n'umubyeyi wanjye twaburanye
none umubyeyi wawe mwaburaniye he
twaburanye i Kigali igikondo yakoraga muri societe yitwa SS yakoreraga muri societe twebwe dutuye hafi y'iyo societe yakoreraga
igikondo hanyuma se mutandukana mute ryari mu kuhe kwezi kwa 1994
intambara itangiye
yego
nibwo twaburanye kuko nubundi ntabwo twabaga mu rugo rumwe twebwe twabaga mu rundi rugo intambara itangiye rero abantu barahunga tuburana ubwo ngubwo ntabwo twongeye kubonana kuri icyo gihe
ntabwo yaje mu rugo ngo ababwire ati ibintu byakomeye reka duhunge yumvise rikatse arigendera ndagira ngo nuve uko byagenze
oya yarafite urundi rugo njyewe ndumva ku mugore wundi
yego
ntambara itangiye rero yajyanye n'abo yabanaga mu rugo tukabwira nti twagira amarwe yo gukomezanya nawe
papa wawe yitwaga nde
Ndagijimana Jean Marie Vianney
iyo sosiyete yakoraga iki
sosiyete yakoraga amategura ibintu by'amapave ni sosiyete yitwaga Seburiko Coceleste
ibyo ngibyo ni byiza kubera ko abantu bahakoraga ni benshi abashoboye kurokoka bashobora kumumenya bakavuga ati wo Jean Marie Vianney Ndagijimana turamuzi byamubayeho nibi ahwari naha ni byiza gutanga amakuru yose kandi ayunguruye agaragaza buri kantu kugira ngo dushobore gufatanyiriza hamwe ni ukuvuga yuko intambara iteye yanyuze ukwe namwe munyuru kwanyu nta makuru ye yandi mwongeye kumenya
amakuru yandi nongeye kumenya nshoboye kujya mu rugo kwa sogokuru niho navanye amakuru yuko yari yagiye akajya aho bita Namibia aho bita Zindoke Refugee Camp naho yari ari ubwo mperuka amakuru naho ngaho mperuka yari ari icyo gihe
kwa sogokuru wawe ni mu kahe karere k'u Rwanda
mu karere ka Nyanza
hanyuma uwakubwiye ko yamurabutswe Windhoek yabikubwiye ryari
we ari Windhoek yigeze kwandikira papa we ngo yari we sogokuru nyine
yego
amwandikira byo bitaga ku Croix Rouge sisera ko najya gihuza abantu nubwo nasanze ku Rwanda ko yari yabandikiye so icyo gihe bimenya ko we yari kubera ko yari yanditseho neza precise amahano yari ari muri iyo minsi niyo makuru duheruka
nta telefone yari iriho
nta telefone yari iriho haciye igihe kinini ndibaza ko nko muri Namibia icyo gihe telefone zitari ziteye imbere cyane rwose
ni nk'umuhe mu mwaka yandika
hari nko muri 2009
icyo gihe yari akiri mu nkambi y'agateganyo aho ngaho Windhoek yifashisha umuryango utabara imbabare abari mu kaga ICRC kugira ngo abagereho arandika ibaruwa nawe warayibonye kuva wabona iyo baruwa nta kintu wakoze cyo kumushakisha wowe ntabwo ugeze witabaza kwa ruje ngo umusubize warukiri mutoya ise ari we sokuru se we yaramushubije hagati aho byagenze gute nta hana hana ry'amakuru ryabayeho
muzeye yaramushubije yego yaramushubije
yego
ariko kuva yamusubiza n'ibyo bituma n'ikindi gisubizo nacyo cyaturukaga kuri papa ikindi kandi nanjye nabwo nari nkiri muto cyane kuko nari maze gukura 2008 nari maze kuba mukuru naranditse nagiye muri CSR nandika jite urwandiko rusubiza nanjye murangisha mubwira ko urwandiko yari yanditse twarubonye ariko kuva icyo gihe nta yandi makuru ntitwize tubona urundi rwandiko rutugarukira natwe
mbese uwo mugore bari kumwe cyangwa se abana bari kumwe ni bakuru bawe cyangwa se ni barumuna bawe hari amazina yabo uzi
hari amazina nzi yaritwaga Lamberi n'undi yitwaga Arberi n'ufite yabo bamwitaga Gakecuru n'amazina bamuhembaga
abo bose bari bafite izina rikuru rya papa wawe bose bitwaga Ndagijimana
aho kukora ko nari nkiri muto sindi sirike ariko ariyo mazina bari bafite ariko ubwo nari nzi amazina yabo yandi
ibyo ari byose witwaga Gakecuru wahimbaga Gakecuru aziyumva nimba ruwandagije imana Lambert aziyumva nawe nimba ruwandagije imana ndetse na Albert nabo nibarabandagije imana baziyumva hanyuma bityo tugende duhanahana makuru wabamenya nawe yadufasha nibutse yuko Jean-Marie Vianney ndagije imana yakoraga muri entreprise kwa Seburikoko igikondo akaba amaze hafi imyaka 30 atabonana n'umuryango we harimo n'umuhungu we Emile Sibomana tuvugana Emile Sibomana niba uyu mubyeyi wawe akumva muri kano kanya n'umunota ntanga kugira ngo umuntu avugishe umutima yandikiwa ibaruwa yandike ibaruwa y'urukundo yandikira uwashaka uyifuza kubona yandikire papa wawe ufite umunota umwe kugira ngo ubwire papa wawe iki kuri ku mutima
icyo nabwira papa niba ariho niba atakiriho nta makuru ariko niba ariho amenye ko natwe tukiriho narakuze ngo umugabo narashatse maze kubyara abana bane rundi umugabo wifashije mfite reputation nziza narize amashuri ndarangiza kiraho na kaminuza nayo ndayirangiza urumva niba ndi umuntu usigaye gukora mu Rwanda nkakora no hanze maze kugira reputation so icyo nifuza cya mbere rero ni ukubona n'umubyeyi wanjye so n'abana banjye bakamenyana nawe bakamenya ko afite sekuru kuko inshuro nyinshi bajyambaza ati papa abandi bana ko bagomba ngo tujye kwa sekuru twebwe tujya kwa sekuru gute ibyo rero nkumva ni ibintu bigoye cyane ariho rero ntacyo twavugana akamenya ko nabaye umugabo nubwo nicyo namubwira
Emile Sibomana ndasaba cyane kugira ngo papa wawe abe akumva muri kano kanya ndagushimiye cyane kuba wizeye ikiganiro agasaro kaga dushimishwa no kubakira nkwifurije amahoro y'Imana utegereze wizeye
wakoze cyane
ganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mwe mukiri impunzi kandi mufite ibihugu byanyu nyirizina nungere mbasangize kuri uyu mugani w'ikinyarwanda ngo ntamvura idahita namwe mugishakisha abantu ijwi ry'Amerika izakomeza kubafasha kubabona no kubafata mu mugongo mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanyu bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa ni incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 3 6 nongere nisubiremo ni 001 202 7 4 3 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana Agasaro.
gasaro.